ekitenol jenayol inara hilninde ko kaye fire latanoji tati sapoeji latanoji no gase go yarugo no gase nayi. Assalamu alaikum mon sobirabe heditobe, min kofni on be inde Allah jaumu salama giddo ko moy fama e do do lawol gonga ko ngol o mabbiti e o mara salama gonduka be mako ha foroy. Min cewrake lortaki amin hande ngam andingo on siriya lawol gongaku. Der siriya men cakitika en gi'i noy Adamu e Hawwa ndaytori lawol Allah be nyamugo bendallore lekkiki Allah hadi. Neddo mo Allah tagi dow nandal mum subi tokkago seydanu ganyo Allah. Hidde ko Adamu e Hawwa ngada hakke be donno mata seyo wakkati Allah warata yillago be nder jarne. Amma jontande be nani sautu Allah be kultori be chemtitori be pondi bana be chudoto daidum yeso Allah chakalede jarne. Amma Allah dabiti Hawwa e Adamu wolwani be famtini be ko hakke tammi waddango be sarru nder duniyaru fitina e torra gingille e gube nyau e maide. Ngam majum kadi diga nyande man ha warugo hande bawde maide don lamo ha dow rutu Adama. Bibbe Adama fu ngam nirama hakke e be ndayrama be sifa kalluka. Koto dum fottanan en koto dum fottanta en fu meden en don ndondi hali ka kirawo meden Adamu. Domru wawata rimugo hunde nde anda wasugo. Sabida hakke ka kirawo men Adamu en fu en ndaydama be hakke. Hakika albalawol hadata do jaumigol tan. Bana no hakke Adamu sendimo be Allah, non hakke men don senda en be Allah. Non bindi mbi'ata, hakke nasi duniyaru ngam dalila neddo goto. Be hakke man maide bo nasti, maide lati do yimbe fu, ngam be fu be mbadi hakke. Be fu be mbadi aibe, be kebaite dungal ngal Allah annini hokkugo be. Amma junubaji mon chendi on be Allah moron, hakkeji mon lati bana wirndallo hakkunde mako be moron. Ngam majum o nananta on, kubarwol ngol welay nanego, amma non ngol wa'i, fakat gonga dum sitare. Engi ikadi hakke wal Adamu artungol sendikala asli yimbe fu be Allah, nyandende Adamu yapi umrore Allah. Adamu e yimbe tammibe danyego fu ngudini lawol annora ebe nasinder lawol nyibre. Nengalano fahin gedal kotis halamu Allah. Banangenari hakke mabbe gedal mabbe donno be sedanu nangunodo be bana machube mudum. Digamden man bembawa tatama gohunde konde ender ngendam dam. Tona won goles bawde hakke e kulol maide. Ender dumare yangada bila kaka dinder yite duminge denangebe. To bindikadi no do kumbol wuden tan en mapanno deftere emboyen bojji chatudi bana kalkando nder mbela bila tammunde joltego. To Allah mabbitaino lawol kisndam ngam hisnugo bibbe Adama en kalkino ha foroy. Amma mangtore wodani Allah jaumirawo meden ngam bindi annaboyen timmirai be tariha hakke Adamu. Allah latido maudo e hera hinnuyejo mabbiti dammugal kisndam ngam bibbe Adama. Walde Allah wi'i ta kultore ngam mi waddani on kubarwol belngol cheinangol yimbe fu. Amma to hakke besdake mo ere Allah burtan besdago ngam Allah wangini mo ere mum ha yimbe fu kisa. Bana ko ekkitinnoden Allah o chenido e ngam majum sey o hito hakke en. Allah o adilijo e ngam majum o yejjititta hakke o hitoto hakke fu. Kiita ka hakkejo hebata dum waade e sendode duminde be mako. Allah wailatako, kitaji mako bo ngailatako. Amma hande en putan jangugo nder bindi ha paamen bana noy Allah chenido wadi taskara hisnugo hakkejo diga kiita ka. En paaman no Allah kam na o chenido tan, amma o hera hinnuyejo bo. Allah kiito omen yidi wartugo kisnu omen. hande e ndaran bana noy nyalaade nden nde Adamu e Hawwa mbaɗi hakke. Allah fuɗɗiri wangingo taskara mum mbotka ngam hisnugo hakke en. Tokkitinen ma jangugo nder Tawreta, nder deftere laatanoji, ngam haa keɓen paamen kubaruwol belgol ngol. En janngan haa fasluwol 3 aya 15. Allah wi'i, Seyɗaanu moɗon no nder mboodi, mi waɗan konnaagu hakkunde ma e debbo, hakkunde daygol ma e daygol maako, o fusan ma hoore e aan bo a ŋatan mo teppere. Ayaare sanɗe nde woodi gongaaji ɗuuɗɗi luggudi e marɗi saman ɗi annabo'en tammi fassitirgo yeeso seɗɗa. Ni ndammitinirten ayaare nde, Allah fuɗɗi hollugo bana noy kisnowo tammiiɗo rimɗingo ɓiɓɓe Aadamu digam baawɗe Seyɗaanu wardata nder duuniyaaru. Ɗum ayaare artunde wiigo garki hakkundeejo ceniiɗo. Nder ayaare nde en janngan gongaaji 4 daaranɗi hakkundeejo mo Allah iini. Aran, koma gonga arana, woni Allah wiino hakkundeejo o dañeteeɗo diga paayo debbo tan, wato digam budurwaajo. Ko moye men woodi saaro en ɗiɗo, gooto gorko, gooto debbo. Amma kadi hakkundeejo tammiiɗo wargo dañeteeɗo digam debbo tan be baawɗe Allah. O marata baaba mo lesdi. Kisnowo duuniyaaru ndu fotay wona nder daygol Aadamu, ngam kala ko iwata digam Aadamu fuu ɗon be suɓaɓre hakke. Kisnowo hakke en haani iwa diga Allah mo asama. Nden ko arteten faamugo her ayaara nde, no Allah iini dimɗinowo ceniiɗo tammiiɗo laataago digam daygol debbo, amma naa her daygol gorko. Nden woodi hunde wonde nde Allah andini fahin nyande nde Aadamu e Hawwa ngaɗi hakke, ko laarani cottowo garanɗo. Allah wi'ino Seyɗaanu tammi ŋatugo mo teppere. Bana ni Allah wi'i Seyɗaanu e tokkiiɓe mo fuu tammi mbarugo kisnowo nelaaɗo mo Allah. Nder ekkitinolji garanɗi en tammi laarugo no annabo'en fuu mbaɗi annabaako kisnowo o yaran bone hedi Seyɗaanu, e o tammi maayugo bana kirseteenga ittanga hakke. Kanko laatiiɗo adiliijo ngam men hakke en, dimɗinowo o yerdi maayki ɓe anniya ngam hisnugo hakke en diga hakke maɓɓe, waato waade. Tatabum, amma Allah wiino fahin haa Seyɗaanu hunde feere ko laarani cottowo tammiiɗo warugo nder duuniyaaru. Allah wi'i Seyɗaanu diga nder mboodino cottowo o tammi namugo hoore maako. Ɗum laatino kubaruwol kallungol ngam Seyɗaanu, amma ɗum kubaruwol belngol ngam men yiɗɓe rimɗineego fuu digam baawɗe Seyɗaanu. Allah andinino kisnowo duuniyaaru tammi natingo kuuɗe Iblisa e rimɗinan ɓiɓɓe Aadama diga maccungaaku hakke. Nayaɓum, haa timmoode nder ayaare nde, Allah andinino asli ɗiɗi tammiiɗi laataago nder duuniyaaru ndu, ummatoore Seyɗaanu e ummatoore Allah. Ummatoore Seyɗaanu ɗum ɓen saliiɓe nuɗɗingo wolde Allah. Ummatoore Allah bo ɗum ɓen nuɗɗinanɓe Allah e jo'inanɓe hoolaare muɗum dow dimɗinowo iinanaaɗo en. Nden nyannde nde Aadamu e Hawwa ngaɗi hakke, en keɓtino Allah fuɗɗi andingo taskara muɗum mbotka ngam sottugo hakke en. Nder siryaaji men yeesooji seɗɗa en ndaaran bana noy annabo'en Allah fuu andiniri garki kisnowo ceniiɗo o tammiiɗo rimɗingo hakke en diga juuɗe Iblisa. To ni ko min ekkitini jonta ɗo laaɓay tawo nder hakkilo mon, taa ɗum humpina on. Ngam to en ɗon njaha yeeso nder jangde men tokkindirnde, nden ko ɗume fuu tammi laaɓugo, taa ngejjitee bandol wolof en be seese ɓe nangirta waandu nder fitooru, e munyanɗo ɗuɗɗum dow ɓunndu ɓe tammi hokkugo cafgal.
On ɗon ndeena haa ɓunndu ndu wolde Allah na?
Boɗɗum, Allah wi'i, to a ɗaɓɓiti hikma bana cardi, a tefi ka bana ndesaaje nyukkiiɗe, nden kam a faaman ko woni kulol jawmiraawo, a heɓan anndal Allah. Jonta min ngiɗi timmitingo jangde fasluwol tataɓol nder deftere Tawreta arandeere. Bindi ɗon mbi'a, Allah jawmiraawo waɗani Aadamu e debbo maako kolte lare ɓorniɓe. O wi'i, nda neɗɗo laati bana goto amin, o andi ko woni boɗɗum e kalluɗum, amma mi yiɗa o forta jungo maako, o ho'a ɓiɓɓe lekki ngendam, o nyama, o yeeɗa ha foroy. Ngam majum Allah jawmirawo wurtinimo jarne adnin ha o rema lesdi ndi o ho'ano ha muɗum. O riwimo, o darni keruba en ko mala'ika en ha funange jarne adnin be kafa hiɗel kanki bana ɗemgal yiite, ngam ainugo lawol lekki ngendam. Nda no fasluwol tataɓol man timmiri, amma hidde ko timminen hande wodi gotum malla hunde woore handu nde laɓɓinego. Aran kam bindiɗon mbiya Allah jawmirawo waɗani Adamu e Hawwa kolte lare, nden o ɓorni ɓe. Kadi on ciftori ko Adamu e Hawwa ngaɗino yaake nde ɓe nyami lekkina, ɓe ngaɗino kolte be haako ibbo ɓe taadi ko, ɓe ngaɗi ɗum ngam suudugo al'aura maɓɓe yeeso Allah. Allah gerdiɗo limce ɗe ɓe ngaɗi be hoore maɓɓe na, wato kolte ɗe ɓe kolte ɗe haakoji? A'a. E ngam ɗume Allah jaɓayi kolte ɗe ɓe ngaɗi be ko'e maɓɓe? Ngam Allah yiɗino jangingo Adamu e Hawwa o laati timmijiɗɗo, e o yerdatako kuuɗe neɗɗo ɗe laataki timmiɗiɗɗe. Dow irin man nda ko bindi mbi'ata, en fuu en laati bana soɓɓe, gongaku amin nandi be limce tunwuɗe. Amma Allah waɗi huunde feere suuɗande semtende Adamu e Hawwa, e o holli ɓe yiide maako. Allah mbari dabbaji, o ɓoliɗi e o waɗi kolte ngam Adamu e Hawwa, nden o ɓorni ɓe diga sadaka dabbaji. Allah yiɗi famtingo neɗɗo no ngenaari hakke ɗum mayde, e nden wala yaafuye hakkeji sona to ƴiƴam rufi. En mbawata linciten ɗum fuu hande, kanjum doka Allah cenika jangini, wala yaafuye hakkeji sona to ƴiƴam rufi. Sey ngenaari hakke yoɓe, e ngenaari hakke ɗum mayde. Allah foti yaafo hakkeji ɗinɗi ɓe cotti be ƴiƴam Almasihu tan. Sey laɓɗo mo wala feluyere maya battudi pelaɗo, ɗum dalilawol gotol ngol o yaforto hakke en nde o gongajo. Kanjum waɗi Allah fuɗɗi hollugo sadaka dabbaji, ngam siftinorgo hakke en no kiita aybe ɗum mayde. Sadaka dabbaji ɗon andinano garki dimɗinowo ceniɗo tammiɗo warugo nder duniyaru rufa ƴiƴam mum, ngam yoɓango ɓiɓɓe Adama nyamande hakke maɓɓe. En ekkititto jurdo majum ni seɗɗa, amma hande ciftoren mano Allah ilni ƴiƴam dabbaji ngam suddugo semtende Adamu e Hawwa. Ɓawo majum Allah farti Adamu e Hawwa diga jarne annin, e o jo'ini mala'ikajo jogiɗo kafa hiɗel kanki ngam o aina lekki ngendam gonki nder jarne. Adamu e Hawwa cuɓino lawol mayde, ɓe ceyortako fahin barkaji gonɗi nder jarne annin. E en gino Allah fartiri Azazilu bana wi'ugo sheidanu, o daytinimo ngam o soɓi. E kaddo hande en gi'ino Allah fartiri Adamu e Hawwa dalila hakke maɓɓe, Allah o ceniɗo dole o wurtina coɓɗum pat. Nden ya sobiraɓe heɗitoɓe, mandoɗen ma numoji ɗiɗi ɗi. Numol aranol woni Allah o adilijo, o muyanta hakke sam, ngam man o hiiti Adamu e Hawwa o farti ɓe diga jarne. Numol ɗiɗabol woni Allah o hera hinnuyejo, Adamu e Hawwa kandanayno hinnuye Allah sam, ko ɓe kandanno ɗum kiita Allah. Amma Allah yiɗa yimɓe kalka, ngam man o ini kisnowo tammiɗo wurtingo hakke en diga bawɗe nyibre seydanu, e nastina ɓe nder jaygol laamu Allah. Sobiraɓe, ta haala ka sakla on, hinnuye Allah wawata dartago adilaku maako. Ɗiɗorjum fuu sey huuda. Nder ekkitinolji men garanɗi, en gi'an be laaɓɗum noye Allah sappinirta enɗam ha hakke en bila yeddugo adilaku muɗum. Ya heɗitoɓe, ɗum laatino siriya mon ka lawol gongako. Min gewti be mon hande ka inaare wonde nde Allah waɗi digam nyande Adamu e Hawwa ndayti lawol maako. Min getti on be keɗitaaki, min ɗon nodda on njalɗiron ha siriya yeeso ha. To en tammi ton, en tammi ekkitago hawtade tariha ɓiɓɓe Adamu ɗiɗo artuɓe, wato Kayinu e Habila. To on godi jami dow komin gewti hande, mbinde ha lawol gongaku BP 43 Marwa, Cameroon. miɗon lornita ɗum laawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗina on e o hokka on bawɗe numugo dow ko bindi mbi'ata, amma to hakke ɓesdake mo'ere Allah ɓurtan ɓesdago.